This is Ewa from Tanzania.
Yeah.
Morris Kiria and MD from Uganda.
Call.
It's a dedication to all Africans living in poverty. Yeah.
Sombe mambo ya ribike, peso sishike mfano mtu pukutike. Utonekana sila lote si chochote, utonekana kara kwa watu siku zote. Wale mwengu awatakupa mkono, magonjwa takuvuta ndani shimo. Utakata tamaa, utandama na bara, pumzi tovuta kwa raha kwa lusombe kawai. Survive for fitness, never trust nobody, this word of witness. Weta kukana ata kama ndugu zako, weta didi kisema awajui hutokako. Mama chakulia, hali onani majaribu tuwe dunia. Ipo siku mambo yako tatulia, utaweza takusau ya zamani lupitia. Oh, hii dunia
Bagalalina Kendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Bagalalina Kendo kore. Oh, Kendo kore. Hey, yeah.
Wapo wapi marafiki loko nao, enzi zile pesa mekutembelea. Awapo tena nawe wamekukimbia, sasa uko liko tayara na kukandia. Mki wako naye nataka taraka, anasema maisha nawe mesha choka. Anataka rudi kule kwa liko toka, sababu maisha nayo ishi nawe mesha choka. Ada ya watoto jalipia, kodi ya chumba nayo nadaiwa. Unazidi changanyikiwa, ata unajuta okwa nini ulizaliwa. Piga moyo konde, maisha uyashinde, bado safari ndefu yenye miba na mabonde. Soge kinyongo ata kama likutupa. Remain strong, least wanna be jealous, that's all.
Bagalalina Kendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Bagalalina Kendo kore. Oh, Kendo kore. Binadamu sio watu, ukiwa na shida utowaona. Ona sasa wamekimbia. Ona sasa wamekimbia. Bagalalina Kendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Bagalalina Kendo kore. Oh, Kendo kore. Oh, oh. Bagalalina Kendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Bagalalina Kendo kore. Oh, yeah, Kendo kore. Binadamu sio watu.
Ni kweli atakupenda ukiwa na kitu tu.
Ukiwa na shida utowaona.
Watakujali vipi ukiwa na shida, ndugu yangu?
Ona sasa wamekimbia.
Kali Rashid.
Ona sasa wamekimbia.
ECT, yeah. Master J.
Ona sasa wamekimbia.
Maisha na panda mbili, usife moyo, zingatia, sikia, siku zote ndio yanavyotokea.